Ngoku phambi uba sithandaze, uzawuthanda ufunda ilizwi. Mhlawumbi sele sisazi esi sibhalo, kodwa sekunjalo ke nje ukuba singaba nomonde, ndizawucela uba sime ngeenyawo siye kwivangeli kaYohane kwisahluko seshumi, ilizwi elingusaziwayo usuka kumqolo weshumi elinanye. UYohane isahluko seshumi, umqolo weshumi elinanye. Ndim umalusi olungileyo, umalusi olungileyo ubomi bakho buncamele izimvu. Kena ongumqeshwa engengumalusi ezingezizo ezakhe izimvu, uyibona ingcuka isiza azishiye izimvu, abaleke ze ingcuka izibambe zichithachithe izimvu. Umqeshwa lo ke ubaleka ukuba engumqeshwa engazikhathalele izimvu. Ndim umalusi olungileyo, ndiyazazi ezam, ndiyaziwa zezam. Nje ukuba endazi ubawo, nam ndiyamazi ubawo. Nobomi bam ndibuncamela izimvu. Ndinazo nezinye izimvu ezingezizo ezobuhlanti, nazo ezo ndimele ukuza nazo, zaye ziya kuliva izwi lam, zibe mhlambi mnye nomalusi abe mnye. Ngenxa yoku uba uyandithanda, ngokuba mna ndibuncamela ubomi bam, ndibuncama ubomi bam ukuze ndibuye ndibuthabathe. Akukho namnye ubuhluthayo kum, ndiyabuncama mna ngokwam. Ndinegunya lobuncama, ndinegunya lokubuya ndibuthabathe. Lo mthetho ndawamkela kubawo. Kude kube lapha, asithandazeni. Bawethu semazulwini, siyakubulela ngalo ubaba lwakho nokuthembeka. Nkosi, ilizwi lakho liyinyaniso, ilizwi lakho libubomi bethu. Elizwini lakho sifumana wena, hayi Nkosi Yesu Kristu, lilizwi lakho. Ewe, nguwe wena Thixo wam. Ndiyakubulela nje uba sifundile ukuba ngumalusi olungileyo. Nkosi yethu, siyakubulela ukuba ubiza abangabakho kwaye ubabiza ngamagama. Nkosi, usibizile uThixo, sinika ubaba ukuze sive wena nelizwi lakho. Oh Nkosi, kuba nguwe kuphela osingenisayo nosikhuphayo. Enkosi kuwe kuba uzile nje umalusi olungileyo Nkosi, hayi kuphela ukuza kodwa wabunikela ubomi bakho. Oh Nkosi, ndiyakubulela uze kwabangabakho. Oh Nkosi, ubakhuphile abo bathe bajonga kuwe Oh Thixo, baze balinda Nkosi. Enkosi, bayilizwi lakho kunjalo lifikile nakuthi. Nkosi ezulwini, ndiyacela ukuba usikhokhele ngomoya wakho Nkosi. Uyazi ukuba sikunxanelwe oku, asina ukwenza nto ngokwethu Nkosi ngaphandle ukuba uyenze Nkosi. Njengomalusi olungileyo wena uhamba phambi kwethu Oh Thixo, uyasibiza uba sikulandele Nkosi Yesu. Sinika ubaba uba sikudumise ngokuhla nje, amen. Ngachopha phansi. Kusoloko kukuhle xa abazalwane benokuhlala bonke ngothando bevuya kwinto uThixo ayenzayo. Kwaye unjalo ndiyavuya ngobungqina bomzana wethu ovela eGDR kwaIndivili ukuba amathamba angamashumi amabini anesihlanu ophukileyo beningazikholwa iindlebe zam. Kukangapi soloko sibomboleza kuThixo ngezinto, kodwa singaqapheli uba kokungakanani abanye abathe bajongana nabo. Kwaye sinesizathu sonke soba sibulele ngayo into uThixo asinike yona. Kwingaphakathi siqinisekile ukuba uThixo uzawuza kwabangabakhe. Zonke izinto zinexesha lazo. Into eyithethayo iphi? Kwimizekeliso okanye kwintshumayeli? Mhlawumbi yintshumayeli. yonke into inexesha layo khona ixesha lokuhlwayela khona ixesha lovuna khona ixesha lokubambazela khona ixesha lokuvuya yonke into inexesha layo kwayesiqinisekile ukuba uThixo uyayiphaphela yonke into kwaye akho namnye kuthi onokwenza into ngaphandle kokuba ayenze ngathi yena uThixo kwithuba elithile sonke siyawuqaphela kwaye ndithi ngesazela nje nangenjongo ndisibandakanye kule nto ukuba kwinqaku elithile sonke sawuqaphela ukuba sinakufikela ekugqibeleleni nasekupheleliswini engekho omnye nomnye kodwa xa sisonke kunye nenkosi ngokunjalo siye saba namava loo nto nomzana urus kulwesihlanu odlulileyo xa oodada abathathu phaa kwicala lasekholoni beza emva uba bathe babizwa kwaphambi kwexesha basicela kakhulu omnye wabo wayesisithethi wathi ngenyanisekileyo nje ngentliziyo yakhe yonke exolisa ngaye umonakalo athe wawenza kuthi yena ngokwakhe nakwicebo likaThixo benothi nje dade ngenyaniso siyalwamkela olu xolo kodwa umsebenzi wakho ngoku ukuhamba uye kwabo abo uthe wenza umonakalo kubo aze wathi mzana uFrank oku sele kusentliziyweni yam kwaye ndiza kuhamba ndiyothetha naye wonke umntu malunga naloo nto kwaye sayizisa phambi kwenkosi emva koku umzana urus uyayazi ukuba uThixo wasisondela kakhulu kuthi siye saxolwa yonke into kwaye sixolela wonke umntu yonke into into ebalulekileyo yile uba kumele sifike pha ngexesha basize ngexesha loo nto ibalulekile bakuba khona abanye abanohamba mganyana mhlawumbi kwirhatshi labo ngamanye amaxesha alibavumeli ukuba bazithobe kancinci ngokuba sikrazula abantu kude kube selifeleni ngoku asikhathali nakanye kodwa ukuba siyabahlwayela ukusuka entloko uya emnweni ulungile oko kunjalo kodwa kumele sizithobe nje kancinci ngoko yonke into izawudibana nje kakuhle xa umntu esondela kuyo emva koku yonke into oza kuyiqaphela ngamathambo omqolo kodwa nantsi into esiyilindelayo into esiyilindele kwabanye abantu nathi kumele silungele uba siyenze emva koko ayizuba kukutshovana nokuthini kumele kube khona into esitshovayo ngaphakathi hayi ba omnye kufuneke tshova omnye kodwa kuThixo udade uFogt undicelile ukuba ndizise le ncwadi enomfanekiso lo wenkwenkwane eyayinenyawo ezazikhula zibande kwaye mhlawumbi kumele ndicele oko uba ndiye ndashukumiseka xa wathi umzalwane uba kwakukho abavangeli waye wayothetha nabo wathi ndithandazeleni mhlawumbi zaba kwenza okwaphambili kubomi babo ngoku wathi ndithandaziseni nindithambise ngeoli ngoba kubhaliwe wakholwa benza ngokwaloo nto uThixo wama ngelizwi lakhe uThixo wazityhila ngendlela elula nje ndifundi lapha ubungqina buka FF Bosworth indoda endala yakwaThixo owayehamba nomzana uBranham kodwa ungajonga oko emva kwexesha nje ungajonga lo mfanekiso apha kaFlorence Nightingale lo onamafele akathenca emathanjeni ngumfanekiso wakhe apha onemifele lakhe lithenca ethanjeni emva koko kwiphepha elilandelayo uzawubona into uThixo ayenzileyo kaye zakwenzeke nje ukuze simangaliswe ilondo kodwa kwenzeke ukuze somelezwe elikhulweni sikhunjuzwe ukuba uYesu Kristu unguye izolo namhla kude kube kuona amaphakade lemin ndena mamela ikhasethi elivela pha kwiqumrhu lebandla iDüsseldorf iqumrhu lebandla lalonyaka kwaye kwakuthetha lo mfazi kwaye uThixo uyazi ukuba lo mfazi wayemnyelisa abantu baya phambili into abayithethayo lunyeliso nje usuke ekuqaleni kude kube sekupheleni emva koko abantu bayaqhwaba kwaye baziva kamnandi uThixo uyimamela yonke loo nto kodwa usuku olunye iyawuphela loo nto epheleni mhlawumbi wathi lo nguThixo lo uRegan wayekholwa kuye lo ulungisele izinto zokugqibela ze-acopolics sonke asinawukwenza nto uThixo wenza isithembiso ukhokela abantu bakho uIsrayeli babuyela wathetha ngodabi le-amagadoni ukuba izixhobo zizawuhlanganisela iminyaka esixhenxe abafileyo bawungcwatywa iinyanga ezisixhenxe emva kokumele kube inyaniso uba uThixo ukuthethile emva kokumele kuze kwaye kuya kuzokukhawuleza olunyeliso akukholeleleki ungacaphuka nje kwinzulu yakho uthi inkosi mhlasela afe ewe abafazi basezandleni ezilungileyo xa bepha ezimbizeni kodwa xa beqala ufuna uma eqongeni ayilunganga loo nto emva koko iba yile ndlela kodwa mhlawumbi bekumele ningayithethi loo nto kodwa ibinganyamezeleki nje kodwa umntu onengqondo omoyikayo uThixo nelizwi likaThixo akanakuyamkela loo nto kodwa apha ngoku inye into ngokukhawuleza kumzana uBosworth lo wathi kwiminyaka emininzi phambi komzana uBranham baqala ulungiselo lwakhe mhlawumbi wayenelona lungiselo lelo olusikelelekileyo kwelaa xesha emva koCharles Price kunye noSmith Wigglesworth kwaye iyabhala apha ndiyayiguqulela ngokunqalileyo iyakuvakalala kancinci ngokwesifrentshi apha usuke kwisilungu ngokuba ngenxa yolulungiselo lwempiliso kuthabathe ngaphezu komsebenzi wasemhlabeni nenzame sithandazile ngokunyanisekileyo nje sithandaze uba uThixo uyakuvusa umntu phakathi kwabasebenzi ukuba asincede kule ndawo inkulu ingamkelwanga yolungiselelo kwaye ngaphezu kweminyaka edlulileyo imbalwa oko ndilila ndililela uvuyo phambi koThixo malunga nesipho athe wasipha ibandla lakhe ngayo umzana wethu othandekayo uWilliam Branham oko kumangalisa kakhulu esi sipho sempiliso lena yinto uThixo ayenzayo kude ngaphaya kokuthina sinokucela size sikucenge uba into engabonwa ngalihlo kunye nento engazange yalifunda ngayelihlo olulungiselo lungathethekiyo lwempiliso lukamzana uWilliam Branham kwaye lena yindoda yayineento ezininzi oba izibonise uOsborne wazuza kakhulu kuye hayi kuphela kwiincwadi zakhe kodwa kwimiyalelo yakhe kodwa wayenalo ubabalo ngokunjalo bendimazi ubuso ngobuso wayenalo ubabalo loba athandaze emva koko amkele xa uThixo wathuma oko akucelileyo kwayilowo soloku ngumqondiso olungileyo xa abantu becela uThixo into emva koko ize ukuze bayamkele baze bambulele ngakho oko. Ndinomqolo omnye nje ondishukumisileyo namhla xa bendicinga ngeleta ejikelezayo elandelayo kwincwadi yokuqala abaseKorinti isahluko seshumi nesine emva koko ndizawuchopha phantsi. Mhlawumbi umzana uRusi uzawuba neliso okanye sithandazo noba kuyintoni. Lo incwadi yokuqala uKorinte isahluko seshumi nesine kakuhle kakuhle umqolo wamashumi amathathu anesithathu. Umqolo wamashumi amathathu anesithathu kuba uThixo akonguye isiphithiphithi ngoxolo njengokuba kunjalo kuwo onke amabandla abangcwele. Yindlela abonisa ngayo uPawulos lena ubukhona bukaThixo kuwo onke amabandla abangcwele. Apho khona isiphithiphithi ukungalungelelani kukhona ke ungavani apho kube khona nokunintsi. Apho khona ulungelelwano olungcwele kukhona uxolo olungcwele kungakhona ukukhula nokuphumelela ebandleni. Emva uba uPawulos athe ngasemva abandakanya izipho zomoya nolungiselelo uye waqhubeka wabhala emva koko kumqolo wamashumi amathathu anesixhenxe uthi ukuba umntu uba ungumprofethi nokuba uba ungomoya makazazi kakuhle izinto endinibhalela zona ukuba yimithetho yenkosi. Mhlawumbi ngeiye yavakala ngqwabalala kodwa mhlawumbi ingabambeki kwabanye kodwa wenza into uThixo wamyalela ukuba makayenze. Wayalela ukuba angavumeli kumkento kodwa amisele ulungelwano lokomoya ebandleni ukuze kube khona uxolo ebandleni. Njengoba usazi izipho zomoya zixeliwa pha phambili ukuba umntu uthetha ngalwimi limbi makuthethe babini mhlawumbi bathathu bangigqithi kube ngokulandelelana aze omnye acacise intetho. Olu lulungelelwano olungcwele kwinkonzo yebandla uba umntu ufuna uthetha mele kube khona ababini okanye abathathu bangigqithi kube ngokulandelelana ube lapho kuzawuza ke ngoku ingcaciso. Uqhubeka abhala athi abaprofethi okunjalo ndimfundile umqolo wamashumi amabini anesixhenxe phambili ngoku ndifunda umqolo wamashumi amabini anethoba hayi amashumi amabini anethoba ewe ndifunde umqolo wamashumi amabini anesixhenxe ngoku ndifunda umqolo wamashumi amabini anethoba abaprofethi ke makuthethe babini mhlawumbi bathathu abanye bacalule. Ukuba ke kuthe watyhilelwa into omnye ehleli khona owokuqala makathi cwaka. Ndiyaqikelela uba inguqulelo kaLuther iguqulela ithi abaprofethi apha kodwa isiprofethi asinakuphazanyiswa. Isiprofethi ukuba sivela kuThixo nguThixo othethayo kodwa ukuba umntu angaphazanyiswa ngoko uzisa indawo yesiprofeto kwicebo kaThixo lokusindisa kuba ngethubo linye mhlawumbi akafikeleli kwintliziyo yalo kundoqo womxholo ngoko ingabonisa ngokukhawuleza uThixo uba atyhile ilizwi komnye umntu ohleli angaphakama angathi nje okomzuzwana ubani bani nansi ngxaki kodwa oku akunokuqikelelwa kumele ibe sisithilelo selizwi ngawo umoya ulungise yonke into ngendlela emangalisa kakhulu uthi apha kumqolo wamashumi amathathu ukuba ke kuthe wathilela into omnye ehleli khona okuqala makathi cwaka kuba ninako ukuprofeta ngabanye nonke ukuze bafunde bonke bavuselelwe bonke ngumyalelo mangaliso njani kwaye wonke umntu ozivumelayo ukuba afundiswe nguThixo uzokwazi ukuhambisana nayonke into ethethiweyo ngokwelizwi likaThixo kodwa ngoku kufike elinqaku emva bezithethe zonke izinto uthi kuba uThixo akangowesiphithiphithi kodwa ungowoxolo njengokuba kunjalo kuwo onke amabandla abangcwele ndiqinisekile kuba apho akhoyo uThixo entliziyweni ekhayeni ebandleni ebomini kukhona uxolo ngokuba uluxolo lwethu ngokhona usindiso ngokuba ulusindiso lwethu kukhona ubomi ngokuba ububomi bethu kukho konke okwakukho emva koko ewe kuza imfundiso yoodade bethu endihlabayo mna ngokwam mele ndiyivume ndiyamkela kodwa ke ngendlela enikwe ngayo kufika umqolo wamashumi amathathu anesixhenxe lesele ndiyifundile ukuba umntu uba ungumprofethi nokuba uba ungomoya makazazi kakuhle hayi kuphela ukuba ba uyafuna kodwa kumele azazi kakuhle izinto endinibhala zona hayi kokuzicingela kwethu ayo njongo yam ayo ncinga yam ayo mvo yam kodwa yimithetho yenkosi kwaye xa sithe saqaphela uba sijongene noThixo nelizwi lakhe siza phambi kwakhe ngokuthobeka ngoku yakusikelela kodwa akagqibi ngoku kumqolo wamashumi amathathu anesibhozo kufika ihamini kwaye uthi okanye abhala ke ukuba umntu akakuqapheli oku naye akaqatshelwanga inye kuphela kwezimbini awukwazi uchopha phakathi kwezithulo ezimbini makube kanye omnye uyakuqaphela ukuba kokukathixo into le phambi kwakhe into elungileyo kwaye agqibe nje kukho oko ukubakho njalo ithi apha ukuba umntu akazazi izinto naye akaziwa ngamazwi arhabaxa ke lawo ngathi eyi Pablo wena awubonisa ingceba awushiyeli gumbi loba umntu athuthuzeleke ngoku wena unengqondo ethi uba uthetha into mayamkelwe ayingenanto yokuyithetha uThixo wathetha ngaye wayesisixhobo esinyuliweyo esandleni sikaThixo kwaye wayenokuthetha ngeli gunya lingcwele kwaye bangapha babepha abangazange bammamele abathi kwiileta zakhe unamandla kodwa emazwini akhe akayonto nakanye nonke nezazi zibhalo kuyafana nakweli xesha xa kuboniswa kutyhiliwe emntwini nguThixo emva koko siyakubona siqaphele ngoku siyaqonda kuba into uThixo ayithethileyo lilizwi likaThixo. Amen. Gqityiwe. Iphawu lokuphela. Kuba akho nto enkulu, akho nintsi. Ngoku kubi ke okanye kuhle, uThixo akasoloko ecinga njengathi, kwaye asoloko evumelana nathi, kwaye kasoloko esitsho kanye le nto siyithethileyo. Kumele sizame uba sinyamezele loo nto, siqhele. Ngoku sibona amava apha kweli xesha, kumele sime kwicela likaThixo ukuze sithethe into uThixo ayithethileyo. Kwaye uba uThixo unika inceba, ngoku kumele senze kanjalo nje uba nditshiye. Ngoku kundihlasele nje namhla, kwaye kuthethe entliziyweni yam ngendlela emangalisa kakhulu. Ndaqaphela ukuba ayikokuzathuza nje okuqhelekileyo. Ngokuqinisekileyo sonke besinothi uThixo ayingowolulungelelwano kodwa ngowolulungelelwano. Ewe, besinotsho uThixo ayingothixo olulungelelwano kodwa ngokuxola. Uye waya kwingcambu, hayi besazi kakuhle kuba uba uThixo ukhona, kukhona uxolo. Kwaye kuba ukhona, kukhona ulungelelwano. Ukuba kukhona ukungalungelelwano, ngokukhona ingxabano. Ngoko uza kwelinqaku lokuba ngoxolo kuwo onke amabandla abangcwele. Besingenawunqwenela into engaphezulu ngaphezu kokuba thina sibe libandla eli lingabizi ukuba libandla labangcwele. Kangoko ndisazi ibandla lamaRoma lamaKatolika lithe labamisa abantu ababizi uba ngabangcwele, kodwa uThixo nabangcwele iintanda abaphila apha emhlabeni abathe banamava ngaye bamkholwa abathe bongezwa emzimbeni wakhe. Kwaye ke yangeNkosi ingasinika sonke ngenyaniso wonke umntu, mhlawumbi ubaba lolunintsi kwezo zinto sinobunzima sinyizinyelwa zizo, ezo zinto esiqhelene nazo ezizibalulekileyo, kodwa kanye ezo zinto apho sinento kumele siqhekeze, kanye ezo zinto kumele sibe ngokuchwepheshe kuzo. Kwaye uThixo akusincede uba sikwenze oko. Ndinongafihlisi ngokuba umlinganiselo wokungabi naThixo ukukhawuleza uzawuphela ngokumalunga nokuthulula. Kwaye singaxela kuyo yonke into ukuba kufikele ekupheleni. Akekho umntu oaziyo uba kushiyeka ixesha elingakanani ngoku. Yinye into esiyaziyo kuba uThixo sinike inceba uba siqaphele ixesha elisiphila kulo, hayi kuba silicacise kodwa uba siliqaphele. Singabeki iintsuku, banintsi abantu abenze loo nto, kodwa kumele siqaphele nje ixesha neyure esiphila kulo. Ndithanda ukunicela ukuba nindikhumbule ngokukhethekileyo emthandazweni yenu. Ndiyanicela, cela nindithandazise. Ngokuqinisekileyo andisakuthandi ukuhambahamba ndijikeleza, kodwa kuchasene noko kuphela kuba kunyanzelekile. Kungenjalo ndiphantse andakwazi andakwenza oko, kodwa ngokulula kunyanzelekile, yiloo nto ndikwenza oko. Kwaye ke yanguThixo kunjalo nganika inceba ngolu hambo luye eIndia njengoba usazi. Lelinye lamazwe elihlwempuzeke kakhulu elizweni, nendlela ohamba kuzo ziyakhinqisa. Ngoku uhamba emoyeni uye kwihotele, uye kwenye idolophu, uye kwenye mhlawumbi phantse iidolophu ezimathandathu okanye ezisixhenxe nje phantsi kweentsuku ezilishumi. Ngoku ndizawuthatha imibuliso kunye nam, kodwa kubalulekile ukuba nindikhumbule kwimithandazo yenu enyanisekileyo yangeNkosi. Ingasikela sonke bikhona enye into kwicule ebendifuna uyithetha. kodwa sonke siyacula ngenhliziyo zethu sonke. Bekhona amacula amahle esiwaculileyo elizukweni lukaThixo. Yanga inkosi nganisikela nonke, ibe nani nonke. Amen. Bawethu semazulwini, ndiyakubulela ngenhliziyo yami yonke ngaleli zwi lakho elixabisekileyo elingcwele, ngoba ukhona bakho, ngokuthetha kwakho Nkosi ethandekayo, ukuba wena unako ukuzithila njengoThixo woxolo phakathi kwethu. Nkosi ethandekayo, sithathe sonke sivuselele ngokutsha Nkosi yam, kuba amaculo endumiso nokuzukisa angafikela kwitrone yakho. Nkosi, ndiyathandaza ukuba usikele umzana uRusi ube naye ukubazisa ilizwi lakho nongovuyo. Sikela bonke abazane bam abathandekayo abaza ngaphambili. Sikela bonke abo abathwala umsebenzi wakho kumthandazo wabo bazukisa igama lakho. Sikela bonke odade Nkosi, oh siyakubulela ngamntu ngamnye. Sikela kunjalo umzana wethu othandekayo njengoba ehambe buyela pha kwimpuma Germany. Sikela Nkosi, ndiyacela sikela abantu bakho kuwo wonke umhlaba, oh Thixo umlinganiselo ugcwele. Siyathandaza Nkosi uba uzawusondela buyele kuthi, oh Thixo, ukuze igama lakho lizukiswe kanye kwakhona, ukuze athi abafilisti bangaluswanga abekwe kuhlazweni ngokunyelisa kwabo, nabagoliyathi bathuliswe Nkosi. Nkosi, imini neyure izawukufika apho onke amadoda azawugoba zonke ilwimi, singqine ukuba wena uyinkosi. Haleluya. Thixo thembekileyo, wazi yonke into esishukumisayo. Enkosi kakhulu ukuba uzawuba nathi, usisenze sifikele ekupheleni kohambo lwethu, uzuko kwigama lakho. Amen.